chalo kumenda. Ndakula kwila poku konda Zome wachira siza ndipoa Unaliweka ninka konda But I guess I've been a fool for you Nothing I did was enough for you Zome wachira siza ndipoa
How cool.